yewtude dow ko waɗano ƴaɓɓade wadde exercice ŋaji kañum tan goto kañ e bandiraɓe muɗum woɓɓe e wadde ko musel en mbi hon ɗum e nandore muɗum yogaɓe mabɓe ɓe min kawri kultide fa keeɓa pasa e yimugoji timmode hitande kana lanndoɗa fa gasa
wakkati juula mi gondi lanndinade saabi yimo o waɗa kasi fa joni exercice mo gondino min gollan fa nawa mi ɓeydan tikkinde ko muɗum min dursan min jewtan ɗum siyaŋaji kiɗi ɗi ni enna min lanndinta yimmo o min kay mi dursan mi waɗa exercice ŋaji kewɗi e ley galle yala ni enen lanndintomi
illa ñalawma arandejo no l'école utta woni ko imogoji lanidete ɗum wonna ko holtiwide saaraɓe sukaɓe l'école yogaɓe e wiɓe wonɓe yellimani yamfolila e tomiña aɗa hani haybude suka maɗa fa gasa yalla ana jangga ley hitande nde fou
e
dow darande sara ana hani kayba jandeji suka ma o fawade ɓe dursude leçon ŋaji mabɓe ɗi yalla ɓe mbawa hinnade yimmo o ƴewtade sato sifa jandeji makko yala aɗa ɓeydoro famu dow ko o gollata torrata sanne sukaɓe amɓe mi harfinaɓe ɗum jangguinowo yalla o faboɓe e ley lanndinal
yimmumaɓɓee wi kanankoɓe cuuɗi l'école yogaji no ɓuuri fo wadde fa jande l'école nde gasa yo wadde yalla heejoji ɗi ana jangge fa timma ɗum waɗan e wi mabɓe ɓe jaa examen ŋaji tawe ɓe gaɗi koɓe kani wadde fou e koltiwide dow imotoɓɓe kani huyanede yalla ana golla fa gasa Issa Daw yo hooreje suuɗi l'école ndu wala e wi laamu gondu hippodrome ley commun gooɓa district bamako
banggal gasis ŋaji ɗi kañe imumoɓe kala lebbi tati imumoɗo cakkiti hitande ɓeydono sukaɓe yakawara e ley golle mabɓe yalla eɓe dursa eɓe gaɗa ɗum exercice ŋaji saabi neɗɗo wafi lanndinde imum soni attinna
andimɓe kabaru jande ɗum pédagogue en du ɗum woni e hakkille mumɓen e wi seydou loi sukaɓe l'école ɓe ana kani witade ko janguno wattu fo gaɗa exercice ŋaji ko janguinade fo garte mum so koti cuuɗi
randewol ɗuggol jogade nafa woni haygude sanne jangol hoore hoƴƴoji jandeji ɗi janginoɓe ne haali ɗum sato sato wadde exercice ŋaji dow sukaɓeɓe andude alhaali famu mabɓe andude sifa jande kala sukalle ko hunde hande waɗede wattu fof waɗude imuji dow mabɓe banggal lamdi e jaabuji exercice ŋaji to l'école e ƴewteɗi fof ley galleji
pédagogue seydou loi ana huyana saaraɓe du tinno kayba sukaɓe muɓen yalla ana kinno jandeji muɓen o holti hono ɓe kani wadde fa e mballa sukaɓeɓe
jandeji ɗi gatta ley galleji ɗi hutina hoore hayɓe soɓe cuuɗi ɗum sato fof ɓe jangga livre ŋaji ɗi ɓe ɓuyta sanne ƴewgol télé e noftorgol tablette ŋaji ɓe kinno sanne jandeji ɗi dawrude no suka o wasata fe hinade jandeji ñande fof ɗiɓe gatta ley classe uji ɗi yalla mo wasata wede caggal heƴo jandeji e wattu imuji ɗi
ɗum fof wiide tan fa sukaɓe l'école ɓe jande muɓen tabita fa gasa yimɓe fof koyɗe muɓen kani nadde hen hono sukaɓe l'école ɓe jaati saaraɓe sukaɓe l'école musidɓe fa yettade kamen koɓe cuuɗi l'école mon fof ahan darade e darde muɗum.